kisiwa kike om ulanzoya kisawai kichichi tumaini spoke ni msani andu akua kule Eldoret.
Nipo nikawambia mama mu